Mwamwale mwalanga masomero gete kikiru kuumuza baizi mulumula uro kusoro rusoma urufundikiru wa mwaka guno. Abazadde basabiddwa okufaayo okukuuma bulungi abaana baabwe naddala mulumula runo oluwanvu balemate kulumalako nga bononese. Okusaba kuno kukoleddwa omukulu w'essomero lya New Day Junior School erisangibwa Buloba ngono Ssemaganda Chrysostom era alabudde nti abaana b'obuwala be basinga okuba mu katyabagako okufuna okusomozebwa okw'enjawulo naddala mulumula runo bw'atyo n'asaba abazadde okukuumira amaaso ku baana bano. Ono agenze okuvaayo bw'ati nga ekitongole ky'obwannakyewa ekyatwaweza kyekijja ekikola okunoonyereza mwe kyazuulira nti abaana ab'obuwala 30% bawanduka mu masomero ng'entabwe eva ku mbeera gye bayitamu naddala mu luwummula luno olwa ttaamu ey'okusatu.
Tufeeyo ntuwere bulindaala eri abaana baffe oluwummula luno oluwanvu lwe bagendamu kubanga tusuubira abaana baffe okukomawo ku masomero mu mwezi ogwokubiri. Naye oluwummula luno lujjudde ebyovu n'ebikko bingi ate nga bitajetinga abaana baffe. Ekisooka ebyobufuzi ate ebijjuddemu obukyayi, ekirala n'abantu ababi abali ku miriraano ne makubo abaana baffe gye batambulira. Kakati ggwe ng'omuzadde nandikusabye obeere bulindaala eri omwana. Omwana w'oba omuwadde essimu nkusaba ogifolowinge olabe biki by'alaba. Abazadde ng'osobola okubeera n'omwana w'omuholidde bambi tomusindika mu kyalo, tomusindika genda wa jjajjaawe.